esponja.
Miss Police. Miss Police, za samani, unaitwa nani? Inaitwa jitu jina langu duniani. Nilijikutanga tu nipo gerezani, ila sikujuaga kosa langu gani. Nangataga majani, mavitu fulani, nikiwa fiti natembelea angani. I wish ungenijua kiundani, mini mtu peace napenda amani. Olivo cute ndo nimesha kupenda, yapo nengo mkusaga chuma kwa blender. Miss kupangi masiku ya taenda, utagundua kwa jitu na kupenda. I know, we ni polisi, na najua umekuja kunidadisi. I wish ungenipata kisi, nijihisi kaniko Parisi. Nitakukumbuka nikitoka magereza, nitapiganisha kadi nitavoeza. Jaribu basi kujiongeza, mana mwenza kwa nime miss kupendeza.
I told you, I told you, I told you,
Miss Police.
I told you, I told you, I told you,
Miss Police.
I told you, I told you, I told you,
Miss Police.
I told you, I told you, I told you,
Miss Police.
Ili wanusue out of plan. Tanie kagizani, nikabugi ramani. Teje wanijani,
I swear nikitoka urayani, taenda kote duniani. Kau kikubari tashina. I swear nikitoka urayani, tasipa kote duniani. Kau kikubari tashina.
I know we ni polisi, na najua umekuja kunidadisi. Nimefurahi umenipaya kwa kisi, nijihisi kaniko Parisi. Nitakukumbuka nikitoka magereza, nitapiganisha kadi nitavoeza. Jaribu basi kujiongeza, mana mwenzako nime miss kupendeza.
I told you, I told you, I told you,
Miss Police.
I told you, I told you, I told you,
Miss Police.
I told you,
Miss Police.
I told you, I told you, I told you,
Miss Police.
I told you.